Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Kuri Facebook turi kuri radio yacu, naho site yacu ni w3 radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kutwandikira mukoresheje adresi yacu ariyo radio yacu @gmail.com. Kubashaka kutugezaho ibitekerezo kuri WhatsApp namwe nimero yacu ni +1 202 441 9931. Ku gicamunsi cy'uyu munsi nyine hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma mu kiganiro muri Sanga. Ndi kumwe kandi ku murongo wa telefoni n'umutumirwa w'uyu munsi Mukanya, ndaza kumuha ijambo abasuhuze mwese mwese muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri iki gihe Uburayi na Amerika bigaragara nk'ibifite uruhare runini mu cyerekezo n'inyungu zikomoka ku bihangano bitandukanye byaba byandikwa, indirimbo, ubugeni, ubukorikori n'ibindi. Amashusho y'indirimbo tubona kuri za televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga, imivugire n'imyitwarire y'abahanzi n'abanyabugeni biho muri iki gihe cyane cyane ku babyiruka ahenshi bigenda birushaho kwishushanya n'iby'Uburayi na Amerika. Suko ibyo bihugu aribyo byakataje mu iterambere rusange gusa, ahubwo n'ubucuruzi bw'ibihangano ubwabyo bwarushijeho kugira akamaro ababwinjiramo muri ibyo bihugu kuruta ahandi hose kubera ubukungu bwabyo, amikoro y'abahatuye n'ingamba zigendanye no kurengera uburenganzira bw'abahanzi n'ibihangano byabo. Tuvuze by'umwihariko ku bijyanye n'indirimbo, gushaka kumera nk'abo bahiriwe n'ubuhanzi muri ibyo bihugu tumaze kuvuga. Ibyo bituma urubyiruko rwinshi ruri mu buhanzi cyane cyane muri Afurika rumera nk'urwigana bene iyo migenzereze, haba mu njyana, imvugo, imyitwarire ndetse rimwe na rimwe n'ururimi rukoreshwa muri ibyo bihangano. Bamwe rero bakabona ko ibyo bisa n'ibitsikamira ubuvanganzo bw'umwimerere mu ndimi gakondo. Hashize imyaka 10 leta y'u Rwanda ishyizeho itegeko rigamije kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Iri tegeko rishyirwaho ari hagamije gushishikariza abantu guhanga no kuvumbura no gushyiraho uburyo bubereye ubucuruzi bw'ibihangano bugendera ku mategeko, kurengera no kubahiriza uburenganzira ku mutungo bwite mu by'ubwenge. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turareba ubuzima bw'ibihangano bishingiye ku muco gakondo. Ese bishobora guhonoka ihiganwa ry'ibiva hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Burayi na Amerika? Iri tegeko se ryafasha iki mu kurengera abahanzi bo muri iki gihe, cyane abashaka guteza imbere ibihangano bishingiye ku muco gakondo? Rishobora se kubafasha gukuramo ibibabeshaho n'imiryango yabo nk'uko bigendekera abo mu bihugu byateye imbere? Ibyo bibazo byose n'ibindi muri bushake kubaza muri iki kiganiro nibyo byatumye mbatumirira umuntu uhuza ubuhanzi n'ubunararibonye mu by'amategeko. Muri iki gihe amaze gufasha abahanzi gusohora indirimbo zikunzwe cyane mu Rwanda, imwe muri zo ikaba imaze kugera hafi miliyoni 1.5 z'abantu bayireba ku rubuga rwa YouTube. Uyu mugabo yiyambuye ikanzu y'ubushinjacyaha kumara igihe kitazwi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 maze yambare kuteza muzika afata na gitari. Ni impuguke mu by'amategeko akaba n'umuhanzi ndetse akanabanaguye meza mirimo mu kunonosora ibihangano no guteza imbere ubuhanzi gakondo. Ijwi ry'Amerika ryamutumiye kuri iki gicamunsi ngo asubize ibibazo byanyu ku nsangamatsiko tumaze kuvugaho. Bwana Ale Mukuralinda mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Bwana Jeffrey Mutagumwa, murakoze cyane kumpa ikaze mu kiganiro cyanyu. Murakoze by'umwihariko kuba mwantekereje ngo tuganire ndetse tunaganire n'abakunzi ba Voix de l'Amérique cyangwa b'iki kiganiro.
Turavugana wibereye aho ngaho iyabija muri Cote d'Ivoire, hameze neza, akazuba karava?
Akazuba karava, ubu ngubu turi mu gihe nakwita ko hakonje. Kubera yuko ubundi kino gihugu ni igihugu gishyushye kegereye inyanja Atlantika, ariko nubwo hakonje ubwo hari dogere 25 na 30, urumva ari nyine yuko ubwo bukonje si ubukonje nyabukonje, ubundi harashyuha kurushaho ngaho, ariko ubu hameze neza.
Nuko nuko na mahoro. Ubwo turaza no kugaruka wenda ku bihangano byaho, tuvuge ubuzima bw'ubuhanzi bwaho, ariko maze kugerageza kukuvuga, ariko nk'uko ubizi ni ibintu bitoroshye. Bamwe bakwita umunyamategeko, abandi bati ni umuhanzi, abandi bati ni rwiyemezamirimo washoye imari mu buhanzi bwakondo, ariko noneho urahibereye. Tubwire Ale Mukuralinda, tugiye kuganira muri iki kiganiro ni muntu ki?
Muri iki kiganiro ndaba umuhanzi n'umunyamategeko, kubera ko numvise mu nsanganyamatsiko mu magambo make, mu magambo buryo wavuze wahiriye ku itegeko rivuga iby'ubuhanzi. Nk'uko wabivuze, iby'amategeko nibyo nize, nabikozemo, ndetse iby'ubuhanzi byo narabivukanye. Nkunda kuvuga nti bizashira nyirabyo yapfuye. Ubwo rero banyita umuhanzi, banyita umunyamategeko, byose ndabyakira kubera ko njya mbikoraho byose. Ndetse nibyo nakwita mu magambo ahinnye bishya byo kuba mfasha abandi bahanzi, nabyo byaje, nabyo byose ndabyemera. Ni ukuvuga ngo rero aho bari bunjyane hose nta kibazo mbifiteho rwose.
Reka nkwereke mera noneho nk'usubira inyuma gato, utubwire ni iki kintu cyaguteye kwinjira muri mu isi y'ubuhanzi?
Ikintu cyabinteye navuga ngo nk'uko maze kubivuga, maze kumenya ubwenge nibwo nabonye ko nabivukanye. Mu magambo makeya, nkiri umwana niga mu mashuri abanza muri primaire mu Rugunga, ubwo bashyiragaho misa z'abana, njye nahise njya muri korali. Ariko abandi bigumiye mu gukina agapira, abandi baguma mu gukina umugozi, abandi baguma mu gukina bile, njye nkajya njya kwitoza kuririmba. Nyuma yaho ngiye muri sogonderi, umupira narawukundaga nibyo, ariko ubwo naganye cyane ahubwo mu busifuzi, nkajya no mu miryango y'urubyiruko, kubera ko nabonaga bahanga indirimbo babyina bya Kinyarwanda, ibyo bintu nkabikunda cyane, tukajya no mu marushanwa. Ngiye rero muri universite, nibwo nako ndangije sogonderi, nibwo koko nagiye mu buhanzi, kuko nibwo nagiye muri orchestre icuranga inaririmba, ndetse ntangiye no kwiga gato gitari ubwo hari muri 90. Noneho uzi ko muri 90 mu Rwanda habaye intambara, bituma twebwe tutajya muri universite, tugira umwaka 91 tutiga, ngo kuko nagiye mu muziki, ariko nza kujya kwiga mu Bubiligi. Ngeze mu Bubiligi rero hari kwiga muri universite unigenga, nibwo nabonye uburyo burambuye cyangwa se busanzuye bwo kujya mu mastudio. Nk'uko wabivuze mu magambo ahinnye, ho hari uburyo, hari amastudio, hari ibikoresho, kandi muri rero n'Abanyarwanda n'ubundi twari tuziranye i Kigali bari mu muziki, muri rero nka Nitunga Roni, muri rero Christophe Matata, Maurice Ugaragaza, abo bose ni abantu bafashije bituma nkomeza umuziki. Umuziki rero nawutangiye nkiri umwana, mu by'ukuri sinakubwira ngo bindimo, ariko ntekereza ko aho natangiriye neza ni igihe natangiraga kuririmba mu kiliziya muri paruwasi yacu ya Saint Michel.
Nuko ndahamye ko abadukurikiye bazi indirimbo zimwe zawe zigaragara nko kuri za YouTube cyangwa se zagiye zitambuka ku mateleviziyo hirya no hino aho ngaho mu Rwanda. Ariko noneho reka noneho tugaruke ku kintu kijyanye n'ubuhanzi gakondo muri iki gihe, kuko ibyo byose ubimazemo igihe, isi y'umuziki uyimazemo igihe, umaze igihe witegereza uko ubuhanzi bushingiye ku muziki bumeze, haba mu karere mu Rwanda n'u Burundi ndetse na hariya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuntu akubajije ati ubuhanzi gakondo muri iki gihe by'umwihariko mu Rwanda no mu Burundi buhagaze bute?
Navuga yuko burahari burakungahaye ariko buhagaze nabi. Kubera iki? Kubera yuko twebwe abahanzi nanjye ubwanjye nishyizemo nitwe ba mbere tubifiteho responsibility cyangwa se tubifiteho icyo kubikoraho, kuko nabonye twita kuby'ahandi akaba byo dushyira imbere kurusha iby'iwacu. Nubwo ngo dusimbukira iby'ahandi twarangiza tukanabeshya cyangwa se nitubwiza ukuri abaturage bacu abanyarwanda nkatwe cyangwa abarundi nkatwe, tukaza tukabwira ngo twabakoreye ibihangano nyarwanda. Njye naje gusesengura nsanga mu by'ukuri muri rusange tubakorera ibihangano mu njyana z'ahandi biririmbye mu Kinyarwanda. Ugasanga twakoze zouk iririmbye mu Kinyarwanda, twakoze R&B iririmbye mu Kinyarwanda, twakoze hip hop iririmbye mu Kinyarwanda, nyamara dufite byinshi biri iwacu, biri i Burundi, biri muri Congo tutari twakoraho. Ni nayo mpamvu ubona abagiye muri iyo nzira yo gufata ibihangano byabo gakondo akaba ari byo bamoderniza cyangwa akaba ari byo bashyira no mu bicurangisho bigezweho cyangwa se bakabigumisha mu bihangano gakondo, aribo bonyine barenga umupaka. Ugiye muri Senegal wakumirwa, ugiye iruhande rw'iwacu muri Congo wakumirwa, hano muri Cote d'Ivoire rero tuza kubikomboza, nagize Imana mpamaze hafi umwaka wakumirwa. Ni ukuvuga ngo turabifite nk'uko natanya bivuga, ariko duhagaze nabi kubera iki? Ni twebwe twabigizemo uruhare kubishyira ku rwego rwa kabiri aho kubishyira ku rwego rwa mbere. Njye nta mupaka nyashyira mu buhanzi, buri wese afite uburenganzira rwose bwo guhanga n'iby'ahandi. Ni byiza ukanagaragaza ko ubishoboye, ni ubuhanga buryo kuba washobora kwigana umuntu wo muri Senegal cyangwa se muri Afurika y'Epfo, ariko se kujya kwigana uw'ahandi nta kintu urakura ku by'iwanyu, ngaho ahantu hari ipfundo, ngaho ahantu hari ikibazo.
Utekereza ko ibyo bintu biterwa n'iki? Ni ugushaka guteza imbere ibihangano, ni ugushaka isoko ryihuse ry'ibihangano abantu bakora? Ni iyihe mpamvu ituma abantu bashobora gukora ibihangano by'andi mahanga bakabikora mu Kinyarwanda bacitswe n'icyo twakwita ubuhanzi gakondo?
Ntekereza njye ibintu bibiri. Hari ikintu kirebana no kuba umuntu afite impano cyangwa se no kugira kwibaza uti ibi niba ngiye mu buhanzi ngiye kubikora kubera iki, ndahangira iki, ngiye kubikorera nde? Icyo ni uruhande rumwe, kuko hari igihe abana bashobora kujyamo, uzi ko akenshi 99% abantu bajya mu buhanzi ni abantu bakiri batoya, Imana akayiyumvamo akajyamo. Niba tubanje kwibaza impamvu agiye kubijyamo koko, ese ni ugukina, ni ukubigira ngo mbigire umwuga, mfite impano, cyangwa se nuko nabonye mugenzi wanjye akoze akaririmbo kagakundwa, urumva nta plan yabikoreye. Noneho ikindi mvuze kuri iyo point ni ukuvuga ngo niba utibajije uwo ugiye guhangira, naho ngaho rero dutana. Ntibibajije uwo ugiye guhangira noneho ugapfa guhanga ibyo ubonye byose. Niba ugiye guhangira Abanyarwanda, banza wibaza uti abo Banyarwanda ngiye guhangira nanjye nk'Umunyarwanda ndabahangira ibiki, bakunda ibiki, ni ikindi buhange bagahita bakibonamo. Ingero twarazibonye tubaza kubigarukaho. Rekereza rero kuri iki cyiciro cya mbere tugomba kwibaza, mbere na mbere turahangira iki, turahangira nde? Icya kabiri mbona ni uko babona izo njyana z'ahandi, nk'uko wabivuze, z'ahandi muri Amerika, z'ahandi Burayi, abaho iyo zikoze babona amafaranga. Babona amafaranga se kubera iki? Tugere kuri cya kindi mvuze nona, babona amafaranga kuko bo bari guhangira bene wabo, bari guhangira abantu bahita babyibonamo. Noneho natwe tukwishuka ngo nitubigana niko biribuze kugenda iwacu mu Rwanda, nyamara Abanyarwanda ntabwo twabahayeho ibyo bibonamo. Ntekereza rero ko ari ibyo bintu bibiri nyamukuru: kwibaza icyo umuntu akora n'uwagikorera, ndetse no gushakisha amaronko ya vuba vuba.
Ariko amaronko aho ngaho tukiri kuri icyo cy'amaronko, mu kanya turafungura mirongo ya telefoni tuvugane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bakwibariza ibibazo. Ariko tukiri kuri icyo cy'amaronko, hariho n'uburyo ibyo bihugu biba byarateye imbere bigashyiraho amategeko arengera ibihangano by'abahanzi bo muri ibyo bihugu kandi akubahirizwa. Tuvuze iby'u Burundi, sinzi wenda niba nabikubaza, ariko nk'umunyamategeko ushobora kuba hari icyo ubiziho. Ariko mu Rwanda itegeko ry'u Rwanda rirengera rite abahanzi n'ibihangano byabo?
itegeko ry'u Rwanda nkunze ko tunagize ikiganiro uyu munsi mu minsi ibiri itatu ishize navuganaga na bamwe mu bayobora cyangwa bashinzwe bari kugerageza kwishyira mu bikorwa uyu munsi bari mu cyiciro cyo kuzenguruka igihugu muri buri ntara z'igihugu ntekereza ko bari mu majyaruguru wenda bari mu majyepfo nzi ko babirimo kugeza mu mpera z'uku kwezi aho bari kugenda bashishikariza abahanzi mu nzego zose kwimenyekanisha kwiyandikisha noneho urwego ruzakurikiraho ni ukushaka uburyo ibihangano noneho bizanira abahanzi amafaranga bizihiza kuvuga ngo ubikinnye wese akabyishyura bivuze ngo rero itegeko rirahari ririmo riragerageza gushyirwa mu bikorwa ariko ikigambiriwe nuko bimera nk'iby'ahandi ni ukuvuga ngo abahanzi bahanga igihangano yakiririmba ejo kikagira icyo kimuzanira nibyo byaratsinze kugira ngo bishyirwe mu bikorwa ariko ntekereza yuko ntabwo twakugereranya no mu bindi bihugu by'i Burayi aho ayo mategeko ahari ku muri 1980 n'imyaka 1990 bigitangira icy'ingenzi ni uko aho bibereye nonaha bishyirwa mu bikorwa koko kuko biragaragara ko bishobora kugera icyo bizana mu Burundi ho ntabwo nagira icyo mbivuga kuko ntabwo nigeze menya aho amategeko yabo ageze ariko mu Rwanda birahari kandi birimo birashyirwa mu bikorwa ndizera yuko uyu mwaka uzajya kurangira tugeze ku rwego rwo kuvuga tuti abantu abahanzi bakwishyuza gute bakwishyurwa gute gutyo
mu tukiraho ngaho ku rubuga rwacu rwa Facebook hari umuntu utwandikiye aratubwiye ati ibihangano ntibikingiwe na gato hano mu Burundi turafise abatama ba kera bakoze indirimbo nyinshi bakoresheje ikembe imiduri ariko babayeho nabi bagenda n'amaguru nta gaciro bafite kabisa umwe ava hantu bita mu gatumba n'amaguru agashika mu gisagara cha Bujumbura nta umuha lift undi nawe ati burya injyana gakondo ni nziza ariko ntizatera imbere igihe cyose idashyigikiwe reka mbabaze iyo ufite igihangano cyawe wajya kumva bari kugikoresha ahantu runaka kuri radio na televiziyo ntacyo ubiziho amategeko akurengera gute
arakoze cyane kuba avuze ikintu nk'icyo ngicyo ati umuhanzi abantu baramukunze yakoze ibihangano byiza barabikunda ariko ejo uramubona anyagirwa ejo uramubona asabiriza uramubona kumubona nta muhari ifite ibyo bintu ntagiye ngo wenda nubwo mu Burundi tutazi uko amategeko ateganya cyangwa niba nta n'ibihari ubwo wenda umuntu azasohokesha amenye ko bihagaze no mu Rwanda nubwo hari amategeko uyu munsi ntabwo ndi ko navuga ko ariko bimeze ku birebana n'abahanzi gakondo n'abahanzi muri rusange igihe cyose itegeko ritarajya mu bikorwa ni ukuvuga ngo hashyirweho maison de droit d'auteur cyangwa se inzu ishinzwe gukurikirana uburenganzira bw'abahanzi n'ibivamo icyo kibazo kizagumaho kubera yuko amaradiyo y'iwacu mu myumvire y'abantu b'iwacu muri rusange wumva yuko iyo radiyo igucurangiye igihangano iyo ubifite uburenganzira ngo kubera yuko iri kugukorera iri kukwamamaza umuhanzi nawe nicyo kimpangaza nabo bakabyumva gutyo nibo ba mbere bafata ibihangano byabo bakibivana muri studio bakabyirukankana bakabijyana ku maradiyo mu mabwate kuri ba basore bacuruza ku mihanda bavuga ati ni muducurange batwumve hanyuma si ntibakumva na utakurikiye uburenganzira bwawe bwo kubanza ngo wishyurwe bizagenda bite urumva rero ko birasaba ko buri pande zombi ari ababicuranga ndetse ari n'ababibaha twebwe tubihanga bicara bagasoma itegeko bakumva uburyo rikora ibisubizo uwo nguwo wa kabiri uvuze uti njya kumva nkumva ibihangano byanjye barimo baricuranga nabigenza gute itegeko rirabibiteganya byonyine wanditse ibaruwa ukabwira iradiyo iri kugukina cyangwa televiziyo iri kugukina uti nyaboneka ntimwongere kugira ibihangano barabizi neza bahita babihagarika ariko ku rundi ruhande uravuga ati se nimbahagarika nzamenyekana gute bisaba rero ko n'abahanzi ubwabo bishyira hamwe kugira ngo bavuge rumwe kuko ndibuka nkiri mutoya turi mu Rwanda muri za 1989 mbere gato ko intambara itangira hari igihe abahanzi bishyize hamwe bandikira radiyo Rwanda bati nyaboneka ntimuzongere gukina ibihangano byacu nzi ko hari hagiye kuba inama ntegeza ko byanyuzwemo n'intambara ibintu birahinduka hahinduka icyo gihe ariko iki kintu cyari cyabaye kuvuga ngo rero buri wese nasoma itegeko ku ruhande rwe amenye icyo rimuteganyiriza n'uburyo yakurikirana ibihangano bye kuko itegeko rirahari
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, mutumira wacu ni Alain Mukurarinda, akaba impuguke mu bijyanye n'amategeko, akaba n'umuhanzi kandi akaba ashyigikiye iterambere ry'ubuhanzi bushingiye kuri gakondo. Nkuko nakubwiye rero bwana Mukurarinda, iki si ikiganiro cyanjye nawe gusa, ahubwo duha n'ijambo abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo babaze ibibazo, batange n'ibitekerezo byabo. Ku murongo wa telefoni hariho abantu babiri, hariho Romeo na Kwizera. Turahera kuri Romeo. Romeo, amahoro. Amahoro
amahoro neza.
Ego, duhamagaye uri hehe?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Romeo uri Bujumbura, kaze mu kiganiro muri Isanga. Ni ikibazo n'igitekerezo?
Ni ikibazo nashaka kumubaza uwo munyamategeko.
Duhunga ku ijambo mushinga nta.
Nashaka kumubaza ko bishika ugasanga nko muri football amategeko ya FIFA abagenga ibihugu byose bitwarwa muri FIFA, none mu gihe umuziki nawo woba ufite itegeko hamwe rimwe buri gihugu cyawo, byogenda gute nk'umuhanzi w'umurundi asubiyemo indirimbo y'umunyarwanda, umunyarwanda yo kwitwara he?
Aha, icyo ni ikibazo numva giteye amatsiko. Katwumve,
arakoze cyane kubaza iki kibazo. Ubundi reka dufate nkaho bateye imbere banabishyize mu bikorwa. Dufate nko mu Bubiligi bafite sosiyete yitwa Sabam, noneho mu Bufaransa bakagira yitwa Safen. Uko bigenda rero, ayo masosiyete yamaze kubungabunga no kurengera ibihangano by'abantu babo muri buri gihugu, iyo ubwayo uko ari abiri agirana amasezerano. Noneho Sabam ikagenda ikumvikana na Safen ikayibwira iti, wowe Safen mu Bufaransa turagusaba yuko uzajya ubungabunga n'ibihangano by'Ababiligi, natwe iwacu mu Bubiligi turajya tubungabunga ibihangano by'Abafaransa. Bivuze ngo rero iyo Sabam iri mu Bubiligi yumvise igihangano cy'Ubufaransa bagikinnye, icyitaho ikagikurikirana ikacyishyura, n'Abafaransa nabo bagakora gutyo iyo bumvise iby'Ababiligi babikoze, noneho bakaza kugurana amafaranga yishyuye bakayaherezanya buri muhanzi akabona igihangano. Isobanuye ko mu yandi magambo, niba ibihugu bibiri bifite amasosiyete ashinzwe kurengera no kubungabunga ibihangano by'Abanyarwanda, ayo masosiyete agira n'amasezerano ku buryo niba mu Rwanda bakinira ibihangano by'Abarundi, isosiyete mu Rwanda irabikurikirana, noneho iyo i Burundi nayo bakinira iby'Abanyarwanda, isosiyete y'i Burundi ikabikurikirana, nyuma zikazagurana, ku buryo nta muntu ugira ahahungabanyirizwa iyo ayo masosiyete ahari. Ikibazo ni uko aho twagira ikibazo ni uko bamwe baba bayafite amasosiyete, abandi batayafite. Nubumva bamwe bafite amategeko, abandi ntibarayagira. Urumva aho batayafite ntabwo ibihangano bizabungwabungwa, kandi ubungubu warabibonye itumanaho ryateye imbere, igihe igihangano kirasohoka kikararakiriza muri Australia.
Romeo, ngira ngo urasobanukiwe ikibazo wabajije, yabonewe igisubizo?
Ego cyane, ikibazo kiraboneye igisubizo, ariko nari mfite akandi kabazo kamwe.
Gira vuba, hari abandi bategereje. Dore Kwizera ari ku murongo.
Ndashaka kubaza kandi, iyo nko mu gihe uwo muntu yoba yatunganije igitaramo kanaka agatumira umuririmbyi,
komeza.
Alo, umuririmbyi yatumiye akaba ari uwo mu kindi gihugu, mugabo agaca ntaze kuri rya sango bavugana, mbega wa mu bosi yoba yaramutumye ko aca mwitwarira hehe? Nicyo gihe yitwara mu bushikiranganji bw'umutekano cyangwa hariho ubundi bushikiranganji bubigeje yitwaramo?
Urakoze cyane Romeo, ugira umunsi mwiza. Reka Alain Mukurarinda agusubize.
Ubundi iyo abantu batumiranye gutyo, akenshi nta nubwo na kenshi ni buri gihe bagirana amasezerano hagati yabo, uburyo ibigomba gukorwa, aho bizakorerwa, igihe bizakorerwa, n'amafaranga azishyurwa n'ibizakenerwa byose. Ayo masezerano rero akenshi ateganya igihe haba habaye impaka, haba habaye ibibazo, inkiko zizaba zifite ububasha bwo kubikemura. Abagenya amasezerano nibo bayihitiramo. Tushobora gutumira umuhanzi w'Umurundi tukavuga tuti twebwe nituramuka tugiranye ibibazo tuzaburanira twisasa, niba twabikoze gutyo ubwo naho tuzaburanira. Iyo batateganyije aho bazaburanira,
bivuga yuko kimwe mu bihugu abo bantu baturukamo kiba gifite ubasha bwo kuburanisha urwo rubanza ushobora kukurega Bujumbura cyangwa nkakurega I Kigali ni mu nkiko zisanzwe rero kuko nubwo amasezerano abarebana n'umuziki ariko amasezerano afite aho buranishizwa ni mu manza mboneza mubana nkuko abantu bagirana amasezerano y'ubukode bw'inzu y'umwe atishyuye baba bateganyije aho bazaregana cyangwa se niba batariteganyije ni inkiko z'igihugu ziba zifite ubwo bubasha
urakoze cyane reka noneho twakire na kwizera wiriwe
yiriwe neza Geoffrey Mutagoma
ye turaho ndabona tukitsaho uhamagaye uri hebwa na kwizera
namagaye ndi mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mbogo ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda
ye ndumva ari watu wango
ye komeza kwizamba kwizera
noneho rero ngira ngo reka mbanze nshimire ijwi rya Amerika ko mukunda kudutumirira abatumire tuba dushaka kuratuma tubaza ibibazo tukumva tunyuzwe
murakoze cyane nawe
nk'ubu ngubu ari mukuru abirinda ni umuntu wabaye mu Rwanda ni umuntu uzi u Rwanda ni umuntu uzi umuziki w'u Rwanda ikibazo cya mbere nagira ngo mubaze ese abona kugeza ubu ngubu urwego rw'umuziki mu Rwanda rugeze hehe ese umuhanzi nyarwanda kugeza ubu ngubu we ni iyihe nyungu afite mu muziki abona inyungu mu muziki rigenze gute ikindi kibazo nanone aza kucya gatatu navuga akaza kumbwira ese umuziki wacu kugeza uyu munsi wa none ko mbona udatirimuka abanyarwanda turasabwa iki turasabwa gukora iki kugira ngo umuziki wacu ugire aho ugera ikindi ni uko hano nk'ahantu mu majyaruguru tuba dufite abantu bafite nk'impano bigiye bitandukanye kandi ubona ko ariyo mu rwego rwo hejuru nubwo numva ari kure ese nk'umuntu uzamuka ukizamuka ufite impano nubwo ari hanze ni iki yamufasha ko numvise ashobora kuba hari ikintu yafasha umuhanzi ushobora kwigaragaza muri iyi minsi
urakoze cyane kwizera nubwo ibibazo byose bimaze yo sinzi niba abandi barubona icyo babaza reka duhe umwanya bwana Alain Mukurarinda agusubize urakoze cyane kudushimira no gukurikirana ijwi rya Amerika bwana kwizera
arakoze cyane ati abona ubuhanzi bumeze gute birasubirana neza na cya kibazo wambaje tugitangira ubuhanzi bwo mu Rwanda dufite abahanzi bafite impano dufite abahanzi bazi kwandika bazi kuririmba no mu ndimi zitandukanye kandi ibyo ndirimba bivuga mbifite gihamya kubera ko mbere y'uko mva mu Rwanda hari amarushanwa narashyizeho yitwa hangahiga yazengurutse igihugu cyose twabikoze mu gihe cy'imyaka ibiri njye nigire kuri teritwari yose y'u Rwanda narabibonye barahari bafite impano zose ariko badafite ubushobozi kuri urwo ruhande rero nta
Bwana Alain Mukurarinda uratwumva
ndakumva neza
uti kuri urwo ruhande
nta mpungenge mfite gusa ikibazo ahubwo mfite ni uko mwene abo bafite izo mpano zinashingiye kuri gakondo nyine badafite bwa bushobozi bwo kujya muri studio bwo kujya aho bibera ku babigaragariza abanyarwanda ariko ntekereza ko ibyo bizahinduka mu magambo yandi rero impano irahari ariko duhagaze nabi ibyo nagiye ndabishingira kuki ni uko mu Rwanda n'iki gihugu cyonyine kiri hariya muri kariya karere navuga n'u Burundi tumaze tujye kumara imyaka icumi cumi n'itanu dufite amaradiyo menshi dufite abahanzi benshi ariko batarenga umutaru ntabwo turi kimwe no muri Tanzania ntabwo turi kimwe n'i Bugande ntabwo turi kimwe no muri Congo aho bafite abahanzi babaye bari ku rwego mpuzamahanga kubera iki icyo kintu kiba ni bya bindi navuze tudashyira ibihangano byacu gakondo cyangwa se niyo twabishyira mu njyana nshya zigezweho ariko bishingiye kuri gakondo ngo abanyarwanda ubwabo aribo babanza kutwiyumvira kutwikundira kutwiyumvamo akaba aribo baduteza imbere kuko ahandi niko bigenda muri Tanzania barimba mu Giswahili bakarimba mu njyana zabo muri RDC barimba mu Kikongomani cyangwa mu Lingala cyangwa mu Giswahili mu njyana zabo i Bugande ni uko niyo mpamvu tubona badusiga nubwo ngo turabifite byiza turabifite byinshi ariko duhagaze nabi nibyo gukosora rero ati rero
ati dukora iki
twakora iki gufata urugero rworoshye cyane kuri bariya bahanzi babiri maze iminsi mfasha uwitwa Karasira Clarisse n'uwitwa Sengiyumva Franco nabibonye bishonjeye kuko nari ngize Imana nkabona ibintu nifuzaga namenye mvuga nti wama nkabona umuntu uzi kuririmba mu Kinyarwanda cyiza ukoresheje ibicurangisho gakondo cyangwa se natabikoresha ariko tukabikora mu njyana zacu none se wasobanura gute ko umuntu nka Francois akora indirimbo mu nyuma y'amezi ane atanu ikabire gwe n'abantu bageze kuri miliyoni imwe na magana atatu. Umuntu witwa Kararisa utaruzwe yarazwe mu itangazamakuru ariho yakoraga agakora indirimbo uyu munsi ikaba irebwa n'abantu ibihumbi magana arindwi. Abantu banambaje bati niyihe strategi wakoresheje? Nayo strategi nakoresheje nayo wasobanuye nti ni bya bindi muntu akubwira ati uraho uhita usubiza ngo yego, akakubaza ngo amakuru ki? Uti ni meza. Ntabwo wabitekerejeho, niyo wavunitse rimwe na rimwe uribeshya ukavuga ngo ni meza, hanyuma ukaza kumubwira ko navunitse cyangwa ndarwaye. Ubwo ndashaka kuvuga iki? Abantu bakoze indirimbo yitwa muraho abanyarwanda bati yego, nubwo ngo bakoze indirimbo bibonamo ukayumva ukagira ngo usanzwe uyizi, niyo mpamvu byihuse. Nta yindi strategi rero na bya bindi twahereho kare kuvuga mu ncamake ko aba bazungu muri Amerika, muri Canada, mu Burayi badusize, nabo iyo bakeneye iby'iwacu baba bashaka ibiri gakondo. Ntabwo azaza kuvuga ngo niba akoresheje festival ya hip hop ngo azaza gufata umunyarwanda cyangwa umurundi waririmbye mu kirundi hip hop, azajya gufata muri Amerika. Nashaka uwaririmbye zuka azajya muri Antiche, nashaka gukora salsa azajya muri Amerika Latini, ariko nashaka gukora ikinimba azaza iwacu.
Hanyuma
ni ikibazo dufite cyo kudashyira iby'iwacu imbere.
Yanabajije ati kubishyira imbere ese inyungu irimo, hari inyungu ubibonamo, ubona byavamo inyungu?
Reka dufate urugero rworoshye. Uyu munsi abahanzi turi kumwe tubwiye maze igihe kinini kinini ni ugukabya kuko nabusimana yigihe nabo kinini, ariko ni kurangiza amezi abiri atatu hirya no hino mu Rwanda, hirya no hino ku isi babansaba. Ni njye wumva ngo tiyaboneka mwitonde, nibura babanze bagire ibihangano byinshi bazaze babataramire. Hari n'umwe ati hoya dukeneye igihangano kimwe tugikoreshe ibindi bikorwa by'ubucuruzi, kwamamaza. Aho ngaho turimo turagerageza kumvikana. Noneho hari n'ibindi, urabona uyu munsi ntabwo abantu bagifata amasedi ngo bashyire ku muhanda bacuruze ibyo byavuyeho. Ibintu byose birakorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri za murandasi. Niba Faransa afite miliyoni y'abantu bamurebye ejo akagira ebyiri ejo akagira eshatu, hari uburyo izo za YouTube zibishyura. Bivuze ngo rero nubwo uyu munsi ariko tugitangira hari ntabwo byari byinjiza, ariko ntabwo ibintu bizarenza amezi atandatu bitabinjirije. Ibyo ngibyo ndabikwijeje ijana ku ijana. Kubera iki? Kubera ko mbona abo bahamagara bashaka kubataramisha, mbona abo bashaka kubakoresha, ndetse tuzi ko tuzanakora n'ibitaramo kandi ntekereza ko ababikunze bazaza kubireba.
Right, wavuze rero ku bintu byo guteza imbere abahanzi, uvuga abantu babiri urimo gufatanya nabo, muri bo wavuzemo uwitwa Nsengiyumva Francois. Ndagira ngo tumere nk'abasogongera gato ku ndirimbo, kuko abantu benshi bamuzi acuranga umuduri ku nzira, ariko uwo muduri waje guhindukamo igihangano gikomeye. Ndagira ngo twumve imwe mu ndirimbo ze wamufashije gukora, akanya gato hanyuma tugaruke. Gusogongera rero urumva ko umusaza Nsengiyumva nako ni umusore uko namubonye ari mu njyana. Icyo ni ikinimba ni iyihe njyana bwana mukora bindi?
Twanabikoze nta nakora ko buriya Francois ubundi indirimbo ze akenshi iyo atakoze iza kinyarwanda ni injyaruha. Ahantu iwabo akomoka ni hafi muri Tanzania, bivuze ngo iyo akora indirimbo n'imiziki muri Tanzania nayo imugiraho imugiraho ingaruka. Ariko igicurangisho cye gakondo cy'umuduri uko agicuranga, uko abiririmba, ushobora kubishyira mu njyana zacu zose zo mu Rwanda, zari zo mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, byose birashoboka. Ariko noneho ukaba wakora n'ibyo ahandi. Niyo mpamvu twavuze tuti reka duhere kuri ya njyana ye yiyumvamo, iriya ndirimbo ya mbere yakoze Maria Jeanne tuyishyira mu bintu navuga y'injyarwa ijana ku ijana. Noneho turava tuti ya kabiri tunabereke yuko cya gicu gicurangisho cyacu dushobora kugikoresha no mu mbyino zacu ntekereza ko ari nayo mpamvu abantu babyumvamo vuba kongeraho nyine n'uburyo biba byakozwe muri ariya mafite yose amagambo aba yaririmbye bitandukanye n'ibya karere ko uririmba rwose injyana zacu za Kinyarwanda wewe niyo adeniye niyo marafe niyo umutiwe niyo ni injyana za Kinyarwanda François ashobora gukora injyaruhwa cyangwa za Kinyarwanda
turaza kumugeraho na Clarisse ariko ku murongo wa telefone dufite Kimbuta ijambo ni ryawe
muraho neza bakunzi ba radio ijwi rya Amerika kandi ndasuhuza n'uwo mushinga ntaye turiye muri studio aba atwumva kuri telefone
murakoze cyane
komeza ubaze ikibazo cyawe
nari nshatse kubaza mu by'ukuri niba ikibazo cy'abahanzi nanga abantu
Kimbuta ku murongo wa telefone uratwumva
ndumva yavuyeho
okay yavuyeho reka twakire Simon
ala
yego Simon uduhamagaye uri hehe
ego murakoze cyane jewe ndahamagaye ndi muri Malawi
okay duga ku ijambo
ego najya manutse cyane umutumire wanyu namukunze gose sinzi no mushimira kuko jewe sanswe nkora ibintu by'umuco ndi mutimbo vuze ingoma ubwo rero hano maze kuza ku makonseri menshi twahuye n'abahanzi bakomeye nk'umwaka wose twari kumwe n'abantu bo muri Kenya bakomeye cyane ugasanga tuvuze ingoma abantu bagataha sitaje kugira ngo z'abahanzi bakomeye baze kutubaba ndetse tubaza nti ese ubwo ibintu byacu tuwusanga twifata ko ari bito kandi bikomeye rero nagenda mushimire rwose kuba yagize iki gitekerezo ariko akabazwa na Israel ko ari kugira ngo ese nta kuntu yotanga ubutegetsi bw'umusubira ngo zishyure bakigisha abana bato ibishyurangisho byacu kumbure nk'inanga ikembe umudimu n'ibindi kugira ngo imico yacu n'ibishyurangisho byacu gakondo bitazava bizima
narakumva
nibyo ati twebwe ubwacu twitesha agaciro twebwe ubwacu turipfobya dusuzugura ibintu byacu urebye ukuntu i Burayi narahageze urebye ukuntu muri Amerika baba bashaka intore zo ku Rwanda cyangwa ingoma z'i Burundi nitwebwe tutaza agaciro kabyo biriya bintu ni ibintu dushobora gukora urugero naguha ejo bundi nanjye mbonye nakoze indirimbo hano nyikorera hano muri Cote d'Ivoire uzareba muri iyo clip uzasanga hari umuntu wafashe ingunguru azikoramo ingoma ashyiraho n'amabara ndamubaza niba koko mbona wakoze ingoma ugashyiramo amabara ya asa n'idarapo ry'u Burundi arambwira ati njyewe nigeze kujya muri festival Bujumbura mpura n'abarundi ati ndiho ndabivanye nawe ni umuntu ukora ibintu gakondo bya hano muri Cote d'Ivoire ni ukuvuga ngo ibintu byacu birahura na byandi navuze kare ntabwo tubiha agaciro kabyo tukabishyira ku mwanya wa kabiri ariko uzarebe tubikindi abanyamahanga barabikunda cyane barabikunda pe nawe kuba umuntu yashyiraho ishuri bituma tumenya ibihangano ibicurangisho byacu gakondo n'uburyo babikora ni ikintu rwose umuntu yazakora ariko ntekereza yuko hari ibibanza tubanze dukorane n'abahari twashyiraho amarushanwa ndetse tushyireho n'uburyo bwo kubaza ibyo bintu tukamaze tukanabyandika kuko nitutitonda izaducika kushyiraho ishyaka ni igitekerezo cyiza cyane
Simon ngira ngo hari akandi kabazo yari afite yari atararangiza igitekerezo cye
ego akandi kabazo numvise mu mvuga yuko asanzwe ari mu mategeko arambara najya mbaze nize muri Tanzania hari umuhanzi akomeye benshi bazi nka Fida Karoli hari umuntu w'umumendeza nk'uko nyine yamufashe aramufasha ariko nimaza gusanga amasezerano bagiranye atari yo yamushaka inyungu ziwe ubose we twizere ko ari umuti wo gufasha gakondo cyane kumbure nawe yoba ari umutima wo kwiteza imbere mu nyungu ziwe akoreheje abahanzi bagakondo murakoze rwose
urakoze cyane ugira umunsi mwiza Simon
yarakoze wenda nuko amubwira amasezerano yagiranye tuyafitanye kuko abari ibanga ariko ntekereza yuko biramutse bigaragaye yuko nibo ba mbere barashijutse bigaragaye yuko batsikamiwe cyangwa se ibyo twasezeranye tutari kubikora amasezerano yose arasobanutse bandika mu rukiko rwose ubwo burenganzira burahari urukiko twaranavuruvuze rwanditsemo bivuze yuko impande zombi zigomba kwitwararika mu byanditsemo hagize utabyubahiriza yaregwa ni nayo mpamvu habaho amasezerano yanditse kugira ngo ejo ntagire ikitubahirizwa kibe kigaragara bamenye naho bajya kukibariza nta mpungenge rwose zihari
ku murongo wa telefoni kandi dufite Adeline ikaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze
ego uduhamagaye uri hega Adeline
ni Mozambique
okay komeza rero igitekerezo cyangwa ikibazo
njye sinzi ko ari igitekerezo cyangwa ikibazo njye nabonye ikibazo cyari kuri Facebook cyabajya abahanzi b'abasaza b'abatama turaze nko mu mico y'i Burundi bajya batama bajya abahanzi bajya bakoresha amakembe imiduri ibintu by'imico ya kera byo gucuraranga ibiki ku bwanjye mu Burundi nta gaciro babaha nta nubwo banabibuka n'abantu usanga bari hasi cyane n'abantu bakenye vraiment nta nubwo na guverinoma yigari ibibuka ngo ibitwararikeho ku bwanjye rero kubera mbona bigeze mu mahanga aho ngaha ndi muri Mozambique icyo gikorwa cyo kuvuza ingoma amakembe ku bantu b'abasaza abanyamahanga barabikunda cyane kuko n'ibintu ari bishasha biba bigeze ahandi hantu bitari biri nko ngaha muri Mozambique nta bihari haje nk'abantu b'abarundi bakazana imico y'iwacu mu Burundi yo kuvuza ingoma kuvuza amakembe imiduri ibiki abantu barabinezererwa cyane ugasanga abantu babikunze cyane cyo ku bwanjye icyo nshaka gutanga nk'igitekerezo nashaka vraiment abantu babaha agaciro cyane mu Burundi niyo umuntu amusanze no mu ibarabara akamwunguruza cyangwa akamufasha cyane icyo mbona cyari cyo gufasha abantu b'abahanzi b'abatama abantu bagezweho n'abahanzi b'abajene imisore ishushe ntusanga nk'i Burundi ngaha iwacu i Burundi bibukwa cyane ariko abantu bo hasi bariya batama batanguye kera nta muntu n'umwe abibazaho ibyo nizo nicyo gitekerezo cyanjye nashaka gutanga
reka twumve icyo Ale abivugaho nawe kubera ko abo ngabo arimo
cyane namubwira yuko umugambo wacu ntari irarenga kuko ibyo bintu abo bahanzi barahari ibi bitusangisho birahari bisaba gusa ko hagira uwabitaho ntago hari igihe abantu bavuga bati leta igomba kubitaho ariko bakibagirwa ko leta mu byo yitaho hari ibindi igihumbi yumva ari na prioritaire ngiye nkaba navuga ahubwo abashoramari babishoboye bashobora kubitaho niba babonye hari icyo babavanamo ariko nabo bakagira aho bibageza nagira ngo nanamubwire yuko hari umuntu wampamagaye ari muri amaze kubona uriya France ko twafashijeho mu Rwanda uwo muntu ari muri Aziya igihugu sinkivuga kuko nibanga ariko arambwira ati mwoherereje abahungu babiri b'Abarundi bavuze umuduri ubu nzahurira nabo muri studio mu minsi iri imbere kugira ngo dukore indirimbo yabo kandi kuko yarabanje anyoherereza izo bakoze numva koko bimeze nk'ibyafaranswa bivuze ngo rero wa mugani ngo imboni ihirigihe uyu munsi umuntu amubwiye abantu banyandikira bacuranga noneho umuduri bavuze icyembe bavuza bacuranga inanga wagira ngo byari byaracitse naho ubundi burya birahari birasaba rero yuko tugaragaza ubwo twabitangiye tugaragaza ko ibyo bintu bifite agaciro cyane cyane bishobora no kugira icyo bitanga ibyo biri n'inyuma no kugaragara mu Rwanda n'i Burundi kandi ntibizatinda ni muhumure ntabwo hazabura abandi bantu bita kuri abo bantu icy'ingenzi ni uko bisa n'ibyabyutse bisa n'ibyagaragazwa ko bikiriho ko bishoboka ntekereza yuko urugero rwatanzwe ruzakurikizwa mu minsi iri imbere rwose muzabona abo tuzafasha b'i Burundi kandi numvise indirimbo zabo ntaho bataniye na Faranswa
tugushimire Adeline aho ngaho muri Mozambique dushimire nawe bwana Mukurarinda kuri icyo gisubizo utanze ku murongo wa telefone turi kumwe na Nisabwa ikaze mu kiganiro muri sanga
urakoze cyane radio Ijwi rya Amerika
uduhamagaye uri hehe Nisabwa
ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana
Aha, Irwamagana hafi no kwa Pepo ndahabona ugomba kuba ariho uduhamagaye urari kwa gatelefone kawe ndumva katagenda neza. Ni kibazo ni gitekerezo.
Nje nashaka kugango gire inyunganize ntangaho.
Mhm.
Kuko ibari kintu cyadushimishaga twashimishwa bano ndirimbo z'abahanzi bakera ba bacurangira ya gafuru.
Nisabwa egera telefone yawe cyangwa uhagarara ahantu hari rezo kubera ko nabwo tukumva neza.
Nuko yangana ifurira imiragwa. Ikintu navugaga yuko bari abahanzi ba kera bakoraga umuziki wabo mu buryo bunoze. Ubu hari indirimbo iri kubica bigacika, indirimbo yitwa Igisukusuku icurangwa n'umuhanzi Sejumba akoresheje igicurangisho cy'umuduri. Iyo ndirimbo iri gushyika ku mitima ya benshi. Hari ibindi bikoresho bakoreshaga nk'ikembe n'imiduri hamwe n'intanga, nta ikindi bita iningiri. Uzi kumva indirimbo icurangishijwe n'igicurangisho cyitwa iningiri, iyo ndirimbo wumva inogeye amatwi. Ariko izo ndirimbo ntabwo tukizumva, aba bahanzi b'ubu ngubu baraza bikoreshereza izi za gitari n'ibindi birumbeti ntavuze, ariko ntibarebe ukuntu.
Nisabwa turamubuze ku murongo wa telefone, yari yatubwiye yuko imvura irimo kugwa hariya aho yari ari, bitagenze neza. Ariko igitekerezo cye ngira ngo cyumvikanye, yavugaga ati
cyumvikanye kandi ntekereza yuko biri yavuze ati abahanzi bato cyangwa abo barimo baraza bagacuranga, kuko mu kinyarwanda baravuga ngo kora ndebe iruta vuga numve. Uyu munsi nibyo nkubwiye, nsigaye mbona n'abana batoya barimo bahizi cyangwa se ati ngewe nanabyiga, ni uko abonye ko ari ibyo bishobora kwihuta. Naganiriye n'aba DJ iwacu mu Rwanda ubwo mperutseyo tuganira kuri iyo ndirimbo umugabo w'i Rwamagana ni naho nize, yavugaga barambwiye bati twebwe nk'aba DJ twabiganiriyeho muri kano karere, nta muhanzi mushya wigeze agira views zigera kuri miliyoni imwe mu gihe cy'amezi ane, umuhanzi mushya ukivuka ukivumbuka. Noneho rero n'abandi barabibonye baravuze kubera iriya ningiri, kubera iriya nanga, kubera uriya muduri bishobora kugenda gutya bikihuta kurusha bya bindi twakoraga bya gitari. Ntekereza ko nk'uko nabwiraga uwo mudamu, urugero rwarabonetse rugaragaza ko bishoboka n'ibindi bizaza.
Ku murongo wa telefone twakire Robert kaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Uduhamagaye uri he Robert?
Murakoze. Mu Rwanda ndi Byumba, ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi.
Ni ikibazo n'igitekerezo?
Ni igitekerezo ufite
nyaruta
ku bijyanye n'ubugeni cyangwa se ubuhanzi. Nibyo cyane mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi n'ahandi muri Afurika, akenshi usanga dukunda gukoresha ibihangano cyangwa se kwigana ibihangano biturutse hanze y'umugabane wacu wa Afurika. Nyamara natwe turashoboye nk'abanyarwanda cyangwa se n'abatuye Afurika. Niyo igitekerezo nashakaga gutanga dukurikije n'iby'uyu muhanzi wo mu Rwanda ahangaha i Rwamagana. Ni ukuri yakoresheje ibikoresho gakondo byo mu Rwanda, akora ibintu bitunganye kandi byumvikana, indirimbo ze zirumvikana, zirakunzwe muri iki gihe. Nubwo yenda bamwe baba bazikasa cyangwa se batazumva neza, ariko ni indirimbo zifite ubutumwa. Hanyuma icyo nshaka kubwira abahanzi b'Abanyafurika cyane, nibashyire hasi bafate umuco wabo wa Afurika, umuco bye kwigana umuco wa Amerika cyangwa se umuco mu bindi bihugu, biga bakoresha imico igaragara y'Abanyafurika. Hanyuma Abanyafurika natwe turusheho kumva cyangwa se turusheho no gutekereza no kubihangana byabo, tunabikunde kuko babikozeho kandi babikoze mu buryo bw'umwimerere wa Kinyafurika. Nicyo ngeki gitekerezo nashakaga, kujya dukurikira ibihangano byo hanze ntabwo ari byiza. Bumwe abenshi nta nubwo bumva icyo bivuga, biba biri mu ndimi z'amahanga, ariko iwacu uhanze mu Kinyarwanda cyangwa se ukaririmba mu rurimi gakondo rw'Abanyafurika, Abanyafurika tubasha kumva icyo
bishatse kuvuga yego
urakoze cyane Robert ntabwo twavuga ko ibihangano byahandi ari bibi wenda kuko bafite bifite ababikunda bifite nabo biryohera ndetse n'ababikora ahubwo icyo gitekerezo uruvuze uti twateza imbere ibyacu ntabwo cyatubuza cyangwa cyatuma tugaya n'ibyo abandi ku murongo wa telefone dufite Samuel
yego
Samuel
oui allô
amahoro amahoro Samuel
mara mahoro
ego uduhamagaye uri hega Samuel
mu Burundi
gitekerezo ikibazo Duga ku ijambo
yewe nkena nshaka kuvuga ahanini ndashyigikiye yuko abantu bose boririmba mu ndimi zabo sinavuga yuko reka gushima iby'abandi ntitwobigaya ariko hari ibintu usanga abacuraranze biharaza yo gufata ururimi ugasanga nk'indimi zitatu zine bazivanze mu kuri ibyo bintu usanga nenga nacyo biri budishikane ko mu mico y'abanyafurika ikindi nacyo njyewe sindabona akamaro ko kuvanga indimi nyinshi mu kuririmba nkabo baba bafise babona akamaro kabyo boduha umuco tukabimenya natwe
reka tubaze bwana Ale ashobora kubaza impamvu bwana Ale kuki abantu bajurunga bakavanga ikinyarwanda n'igiswahili ni indimi nk'eshanu mu ndimi imwe biterwa n'iki
nk'uko nigeze kubivuga nti mu buhanzi nta mupaka twari dukwiye gushyiramo buri muhanzi akwiye gukora uko abyumva uko ashaka ariko icy'ingenzi ni ukubanza burya kwibaza wa mugani uti urahangira nde urahangira iki niba uhangiye abarundi cyangwa abanyarwanda ukaza kubaririmba mu cyongereza kivanze n'igiswahili ibintu bivangavanze niyo baba bazumva ntabwo ari umuziki ntabwo aricyo gihangano biyumvamo urugero natanga ni nk'ahangaha muri kino gihugu cya Cote d'Ivoire mba mpamaze umwaka ariko nk'iyo ngiye mu birori iyo ngiye mu munsi mukuru wahagera saa moya za mu gitondo wahagera saa munani wahagera saa mbiri za nimugoroba kugeza mu gitondo uzumva indirimbo zabo gusa ziririmbye mu ndimi ziwabo mu njyana ziwabo kandi bagahimbarwa pe iyo mvuze ngo pe ntekereza ko umunyarwanda cyangwa umurundi buke nshatse kuvuga bagahimbarwa pe wakwambuka muri Ghana ugasanga za ziririmbo zo muri Cote d'Ivoire ntizireye ko mupaka muri Ghana naho bumva ibyabo ariko wagera mu Rwanda ugasanga twe twiyumvira iby'ahandi wagera mu Burundi ugasanga twiyumvira iby'ahandi ntabwo ari bibi kuba twokumva iby'ahandi kuko nanone ku rundi ruhande kuhora wumva ibintu bimwe nabyo si byiza cyane bituma udafungura mu mutwe ngo ufungukire abandi twe mu Rwanda no mu Burundi uwo muco turawufiteho kumva iby'ahandi ikibazo ni uko twumva iby'ahandi bikaza kurenga iby'iwacu ibyanda akavuga tugira ibya mbere aho ngaho niho hari ikibazo kuba waririmba iby'ahandi ntabwo ari bibi ariko nitubanze dukore ku byacu kuko nibyo abanyarwanda bibonamo iyo ukomye amashyi mu buryo bwa kinyarwanda umwana w'umukobwa w'imyaka itatu ine ahita atega amaboko nta n'umuntu ubimubwiye ni uko aricyo kintu yavukiye muri icyo kintu yibonamo icyo kintu nitumara kucyumva natwe tuzarenga umutaru tuzagira abasitari nk'uko muri Tanzania abo bahungu no muri za Nigeria nayo hose barenze imipaka bakanadusanga iwacu
urakoze cyane bwana Ale ndabona amasaha agenda tubana make kino kiganiro rwose ubanza ari ukuzashaka undi mwanya tukongera dusigaranye iminota mike mu kanya turaba tugeze ku musozo sinzi ku buhanga bw'ibyuma ngira ngo bambwiye ko hari undi muntu Abel witwa Abel ijambo ni ryawe vuba vuba wihuta
ego murakoze
uduhamagaye uri he
ni Esra
komeza ku ijambo
ndashaka kuvuga ni uko abantu tutadufite impano tukabura amasuke bivanye n'uko udashikira abantu baba bafite ibyo zimudufashe yego nicyo nashaka kuvumva turasiposhorumva nayo siposhori izasanga idashikira bose kubera abantu badufite impano nyine cyangwa udakwiye kumenyekana cyane bivanye n'uko nyine zashika imbere
arakoze cyane ngiye ntekereza yuko icyo kibazo navuga ko muri ino minsi tugeze kubikomozaho hari iterambere kuri ku mbuga nkoranyambaga hari uburyo bwinshi noneho bwo kuba wakora igihangano ukagishira abantu bakakibona vuba n'abanyamakuru n'abandi bantu bose utanahagurutse ngo kibashire. Ubu ngo ntekereza yuko umuntu wese ufite impano akwiye kugerageza gushakisha, akwiye gushyiramo ingufu ku buryo wenda yakora igihangano kimwe akakigaragaza kugira ngo abantu bakibone. Ubu ngo niko bimeze. Kera abantu bajyaga mu tubari bagasaba gucuranga, abantu bakajya hirya no hino bagakora amakonseri, nuko nguko wabonaga. Ubungubu umuntu ashobora gushyira igihangano cye kuri YouTube, umuntu uri akantarange akamubona akavuga ati ndabona hari ikintu cyamuva, namuvanaho, ndetse ndabona nawe namuteza imbere akabikora. Ubungubu niko ibintu bikorwa. Inama namugira rero cyangwa se yanagira n'abandi nanagira n'abahanzi ni ukuba uyu munsi nanjye niko bimeze, abantu baracuranze. Ntabwo ari ngombwa kujya muri studio, ushobora gufata gitari, ushobora gufata iningiri, mugenzi wawe agafata telefone akagufotora agashyira kuri YouTube tukayibona. Hari umuntu w'umurundi kazi twigeze kubona wari muri secondaire ufite nk'imyaka 13-14 wiganaga abahanzi bo muri Amerika. Ntekereza yuko iyo icyo gihe mba nshaka kujya muri iriya miziki nari kumufasha, ariko ntekereza ko ndibuka ko nigeze kumwemera ko nabona iyo mesaje tuzamukorera album, kandi ni telefone bari bamufatishije bashyira kuri YouTube. Urande dukoreshe uburyo buhari bw'itumanaho tugaragaze aho turi ku isi hose ko dufite iyo mpano, byanze bikunze ntibizabura umuntu bigwaho bikamushimisha akavuga ati ibi nabikora kuko mbikunze nkamufasha cyangwa se nabikoramo n'ubucuruzi.
Bwana Remu Kolinda, urakoze cyane kuri icyo gisobanuro utanze. Dusigaranye iminota ine gusa, ndagira ngo mu munota umwe umere nk'ukora umwanzuro w'ibyo byose twavuze ku bijyanye n'amategeko uko arengera abahanzi, twavuze ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu akabikuramo bimufasha kubaho. None tugeze ku mwanzuro, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ijambo ryawe ni irihe ubwira abantu?
Urakoze cyane, reka nanjye maze gushimire kuba twaganiriye, kuba wabashije no kumpuza n'abantu bari imihanda yose, ni ibintu rwose by'agaciro. Ngarutse rero kuri uwo mwanzuro, icyo navuga ku birebana n'amategeko ni ikintu cyoroshye. Aho amategeko ari cyane cyane ko abahanzi bacu barize barasomye, akenshi abari n'abanyeshuri, nyaboneka nibafate itegeko bamenye uburenganzira bwabo, bamenye uburenganzira bwabo. Naho itegeko ritari basoma ayahandi, ayahandi burya ni amategeko ushobora kwaplika iwanyu. Biba bishoboka ushobora gusoma ibyo mu Bufaransa, ugasoma ibyo mu Bubiligi, umuntu yaguye mu kiruhi bujumbura nta tegeko mufite ukaba wamureka. Abacamanza bazi kugendera kuri doctrine, bazi kugenda kuri jurisprudence, kuvuga ngo ibyanditswe cyangwa imanza z'ahandi ziba zitwaje gusa ngo iwacu naho nta mategeko ahari ngo nta kintu twakora. Oya, umucamanza burundi umushyiriye azi uko azabigenza. Muri mu magambo make ku birebana n'itegeko, muhanzi soma umenye uburenganzira bwawe n'uko wabuharanira, itegeko rirahari rikwigisha. Naho ku birebana n'ibihangano biragaragara neza, birasobanutse neza yuko iyo dukoze injyana z'iwacu gakondo, iyo dukoze ibihangano bishingiye ku bicurangisho byacu gakondo, niyo twabyigana mu bicurangisho bya ruzungu, abantu bacu babyiyumvamo. Ingero zirahari, turazibonye, ziratangiye mu Rwanda, ariko nakugaragarije aho zageze kure: Tanzania, Uganda na Congo, baratuze kure, za Senegal, za Cote d'Ivoire, ho ntabwo nabivuga. Bivuga rero ko twita ku bihangano byacu gakondo, bitavuze ko tugomba kwanga iby'ahandi, ariko iby'iwacu gakondo aba ari byo dushyira imbere. Twabiririmba uko gakondo imeze y'umwimerere, twabimoderniza cyangwa se tukabishyira mu bicurangisho bishya, ariko bigire umwimerere kuri gakondo iwacu. Bazabyibonamo, izatera imbere.
Bwana Lemu Kurarinda, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro uhaye Ijwi rya Amerika. Nshimire n'abakunzi bacu batwerereye, ababajije n'abatanze ibitekerezo hirya no hino aho baduhamagaye bari. Turashimira kandi bari ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Fasil wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Reka dusoreze kuri imwe mu ndirimbo wafashije umuhanzi kazi Clarisse Karasira gusohora, gushyira ku isoko, avuga ati twapfaga iki byamaze iki akayuzi ko mu rubi kateranije ababyeyi bacu.
Murakoze cyane namwe.
Hey.
Amerika. Radio Ijwi rya Amerika.